to be studio tamani on bismillah hada de yewtere faboni den kartana de himbe egugom be leeli di meden di be himbe ana jogi tidallaji ka ana tinni fabondiren anisembe kabaruji di himbe egugbe wombe le e region banyagar hono be gindi ana korowa ana anne wilfitade tabi dejer ana wondi hewtede pamaral du ana wondi hebede hakkunde joddibe mabbe tagal dun egugbe wombe kongongo mahle e region gawo kanyandu ana jidi wilfitade sini tidallaji batte rafinde nagudi kebanama jogala en kedoto bayangara do ko buri himbe ujinaji didon egube ngoni tidallaji sabe rafinde na gon le gure en di galleji kewde maji ana jogi tidallaji bangal nyamdu fayotade ciudi e cellal bale balloje ana gonde wadde imadaraj hono service development social hono baldirte be himbe neddo mabbe goto lamina dolo onoto landi amen do kabar mabbe bandul gol bamden de yontere e wi ha fondu no ori ana fira fu sektoto warta le sudu mudon en beedirto famangul bandol koromudun heddotobe taydon limal fu e mangal mudum en jowti on e hedade studio tamani Ousmane Nyalibu woni on do e nujire woni to boggi jande to le e region bayangara himbe hewbe e gube gondi e wadde imma daraji al an birfito le gure mumben le mabbe ana himbe gendi ana korowa gondi le commune copro cercle koro kebingo hakkilo sabe dejjata na wondi e matede le onoku jalliñi keddi ton pamaral hebama hakkunde mabbe kanon kabaru o wana non fu yafri le nokku je yogaje egube wombe d'accordé kongongo mahle e region gaw kanyandu ana jidi wirfade ka non ton wayde deyaran heddi fa handen dum hatta be wirfade be ngada noddango fewde e lam o fi dabreji yalla denago ana hebe fa be kebe ciido le gure mabbe ani jantore kebenim en
nyande artenere janvier février 2026 ardi be jalleni le wuro annakarwa commune copro be jitiraga dugude rafinde nago gilla hitan 2018 rutike le nokuji mabbe dubi kewri ciagal ko be jalti fanda mudu wonno andudum alhal no ko wurdi yala landinde wirfagol heddibe be keddana Ali Boli tindinowo amiri anakurawa
illa mi warti kay wana mer on wana amiji gelle di meden noddundira jemma ila nyalom e be hala dum min tinno min tabintina kongo ngol min tinno so ndiyan yaram pati mi wasa wartude so miden waradu mi wartide wuro ngon jaati jaati wodi ko be lugoto kambe kay sa nani wuro ngon jaati jaati dum wonno rewbe sukaabe tawe sabu so rewbe sukaabe waray ka tan kambe ka ben holli ayo fa hande jonde den mi muyaynde tek mi so hebaama be wari fu dum wodi jonde de tekki jaati ay anniyaaji amin jaati jaati mi de anni nabude rewbe sukaabe du jaati so dabare mu yettaam
yo sakraba amen worbe rewbe njalti be non njelibe wartude sabe kulol mursere yonki mabbe be njalti non kanon albaka hande basufu wala hakune amen gilan den min martondira non kumpa kido halaji yudi shakku martugo joko mer commune koprona e bimako jamara de na hippi bisumi kambe egubebe
donc wuna nan taranu weye
tekkane be verifiti mi yaadu to jon saran ton mi hollobe fatar kasin e amire hayabe gennini ka jamar fa damar ko jonde gendo holitama dun homa fu weltige sanne be waddu a uji mawdi e holliti benen dum en sanne dun sa torraf wala hakuna amen be holitan be witti sa la fedde jerne nga hanne anda jabi ni ko bubi sedan e hebe verifiti antan dun golla Allah tamon don
donc mo sika ketate
nanana chatele mawde bilidi e guldo fagol yo kebal ndiyam cuudi e nyamduuji to ko mer o hokki tajrol wiide dabruji na gondi fiyede bangal muudum yalla kuroji di na bisime no haniri
huna fukme wa wadda hannen me wadan dun me faabo be yimbe mi yamiri amir en gelle dum fuktinno wada faaba munya faabo sakige amen wittibe non sabe la fedde jern sabe wirtika hannen warbe joodi me hannibe be witti ko yaata dubi jetti ma dubi jetti hannen be hebe be limi gese mebbe sube wari ana tirsi san be jewine nyamiriji pulme dum intine ka tunu ko to walta yalla ben heba wadde demal le nungu waro so Allah jabi
to masina to le lamu segu yimbe le hebe dogi rafndena go kanon yela mabbe modo fa hande hebtugul jam e dawral jalla be ruto le nungu juma be
anni ma ngamba na shin
min min de yelo weete fu wirfitar ya sur babe tan so jamwari sabi me wonnil tedalaji mawdi to mo wondo handen sabi fe gure ame ana tidi min e tewdra lamon tinno wad imadraji honna me fetirto kuma dota hanne fu yalla jaye dejje hebe tan tan homo fof wirfita ha suud ba muɗum
ka non déplacé yogaɓe kay wirfagol mabɓe fuɗɗali tafon neɗɗo gonɗo to gunzure ley laamu gawu to site congo gamu gila janvier 2022 caggal ko doggi yaltude le ntilit alassane ak mohamed holtiwide landude hasindinaɗe humtinaka hoore tafon banggal wirfagol mabɓe
meɗe yiɗi wirfitade jaadi ga wona funi me fitiri saabu watti fo yimɓe lonɗo hiite ɓen waran waɗa baɓali yimɓe joɗɓe le commune ame o ene huula ene miira wakkati fo eggude laamu on fa hannen fiye dabiri fo honone jan e deƴƴere heɓete sakko meɓen wirfito meɗe de o meɗe tewdira allah yalla deƴƴere heeɓe meɓe wirfito suude baaba amen meɗe yeeɗo fa hannen nokkude fo ɓuuɓa nde ñalaɗe warande
hakkilo ɓeɗo uñaji koreji dugunoɓe yaltude ɓe yoppude toon sakiraɓe mabɓe wirfagol mabɓe wona tan hewtude galleji mabɓe ka yoɓɓuru fof mo'intine jaati gurdam mabɓe
zokko fina le commune rural sakoyba le cercle segou capanɗe galleji je molo haade ley muɗon le mabɓe ana hen Boubacar Dianda joɗiɗo o nokku ko yahata duuɓi jeɗɗi joni caggal ko doggi dega saggu le cercle bankas ana wondi e jottininde gurdam muɗon waɗɗo margal dabaji demal fa yettade golleji goɗɗi holtiwide ko mbawɗa fota hanni wadde fa mbawa daranade ko kasindinɗa Mamadou Cissé anni ko heɓini en dow kabaru makko dow faccitago sitta sidibe e Mamadou Sama Seku
Boubacar Dianda mo yeho e duuɓi debe neɗɗo ɓaleejo mo wona darne sanne ono ɓorni pulvert makko boɗejo on watti pantano ɓaleejo ne kawre makko le nokkunodirteɗo zogo fina yontere ƴaɓɓine kanko jeeɗo cercle bankas le région Badiangara o holliti ono on nokku guiɗi hitan ujunaɗe ɗiɗi sappo e jeene kanko ga e galle makko o waɗɗo suudu on jogui ɓiɓɓe jeɗɗon worɓe nayon e rewɓe taton weeti fo ono golla yallah heeɓa almasaɗɗaji makko golleji makko ana heewi sifa sanne ona mara dabaji ona waɗa golle guese fatata kasi ittude ñamarɗe le fosi ga nannan
ina gaɗa golleji kewɗi demal margal dabaji golleji laddeji ɗi ouvri en eko nande muɗum min cuɓata ko golle ɗe kala garɗo amen soni min kawri dow gotum min kinoto golle o ɗum latto sababu min mbawana almusaɗɗaji amen nde noon coggu tonga ka fewi banggal muɗum rawanen temeɗe tati wonno ka hikka ñalloma yo temeɗe nayyi
o holliti o jooɗi kin timmi ndeni genni festa tiɗalaji ana woodi o holliti fo hannen won ñalaɗe yogaje ɗo heɓata gollal ɗum ana heyton tiɗalaji seeɗan banggal guure gam hollide fo hannen kawga yimɓe guennini ɓene kawre e dane wootere
cemani nani
guuroy nayo e ndewi taton joguimi sato mi heeɓa jatti alaji e kamaru muɗum wattu mi wala golle mi ñallan yesso boutikaji ma cuuɗi hikka kay mi hosino feewi haaɗude nayo e sukaɓe amɓe fof ñawi noon ñande goto o ene kay alhamdulillah kawal hakkude amen jaati
ñolman hannden o hollite o misri sanne cegganne baale faaba muña ɓe yimɓe egguɓe famɗiti le nokkuɗe ono duwa fa hannden honen ja e deƴere heɓirte yallah heeɓa o wirfito ya suud baba makko yallah o hewta dimakko makko ɗum
watte ɗo ko mbi
wattu waɗi noon min keɓanoon fabaji engin ngaji ka guila hitan 2024 ɗum ɗo taaɗi sanne yila am min kay yo wakkati juno o kaɗo tiɗalla timma yala min keɓa rutade ɗe nokkuji
amenyorowla
le nokku noddeteɗo zogo fina ko jamare egɓe joɗi on nokku ande tiɗalaji sattude sanne hono misali lafe cuɗto walte culmorɗe ñamiriji heɓude cafaji ñawno ɗi e nannal muɗum won tiɗalaɗe ɓe wonle muɗum ɗongu Mohamed Cissé heɓini sijo tamani ƴuwde segu
sakiraɓe mbiɗa miilon keeɓi faamu sanne dow kabaru gorko ɗoni Boubacar Dianda e kono ko wondi wadde ɗon to Bayangara to ko ɓuuri himɓe ujunaji ɗiɗon egguɓe woni jooɗiɓe dow tiɗallaji dogguɓe guure muɓɓen saabi rafindenago ɗi galleji ana goni nden e tiɗallaji hono tiɗalla ñamdu cuuɗi fa yettade e sawrugol fayi e tawede wallunguji yogaji koɓe kasindini ana mawni fa hannde ɗoni ko holtiwide service développement social fa ɓeydoren faamu keɗɗen lamin dolo ko holliti keƴare meɗen gonɗo Bayangara Adama Djigui Ba ɗo faccitago Mamadou Sama Seku
bon par rapport au nombre de déplacés il est vraiment très difficile de
bangal al adra e gubbe so gonga halan tiidi mu ande ka jateji di min jogi di be mbara nyaaji di temeden nay e joy galleji ane mabbe ngado be yawaraji ka non di do jateji tan min jogi wakat juno bangal fabaji di développement social wadanta déplacer en Bayangara ando no bidde minen gollida e fabotobe hewbe den fabaji di min gatta di ko buri hewde nyamduji ana hen gollitiriji goddi dun go hen fabotobe fu dun tan no kinno kabar mudu sato na wodi yimbe le jogibe tiyallaji bangal hakilo e min kinnoto deno dido woni golleji mawdi dibi ngadanta deplacer en gonbe gabe yo gonga jati bimi yo en hakunde e gubbe ngadobe yawraji deno tiyallaji dibi jogi bangal wutade nokkuji mabbe di bangi goto yo sabin yottade nokkuji mabbe di wana fe hunde nibinde bangal rafinde nagu an wodi dun yogabe jibbe wutade nokkuji mabbe ka cuudi mabbe di fufu kelama deno hanta fonno dido nokkuji di mahe berere dun kasundina kewde nangudi honon jam e ko nande mum an wodi dun no be suka mun en ndem windama ekol ga en dido sifaji di fuf na hadabe rutade le gure mabbe de bangal yimbe le gure kebe rutade nokkuji mum en ana tidi min ko ko objectiji hakika ka famde fuf fori be gure tati man nay kay hebi rutade le gure hono paru wagjini simikanda wakati wad non ana wonno hen dun no yimbe jallo e wesu ka woɓɓeɓe kay jahantun waɗa wattu seeɗan garta kasen won gaɗoɓe yontere ma balɗe ɗiɗi fayotaɓe balɗe tati ɓe fuf ɓe gartan nden wona fe ruttugol timmugol bangal landulma e dow noddago ko jogami laamu mali kayne pawotoɓe yalla ɓe gartana hakkillo egguɓe ɓe ɓeɗo ruttoto ley nokkuji mabɓe ley ndenagu andandi fa hande jiki amen a yoɓi dow mabɓe saabi gonoɓe gabbañagara ɓen hassidini fa hande fabaji jiɓɓe rutare ɓe ɗum na jiɗi wattanede hakkillo honno mi haali noon ko ƴaɓɓi ɓuri fuf bangal service uji hasidi naɗe sanne e kañum cuuɗi mabɓe kelaɗi duuɓi kewɗi kanɗima heede hultidon tan minen kasidini fa hande babatoɓe yala ɓeɗo déplacé ɓe na cuulta
pour vraiment mettre ces déplacés ces personnes déplacées à l'aise.
A rubrique artiste invité de la semaine keɓi suko jokkolle mo hoodere muɗum daari kanko noddirteɗo wona Alisko. Wona Alisko ka en keɓi ɗon laabi kewɗi ɗo plateau meɗen ɗo nden hannden du en kawri makko na kanko jaato wari ɗo studio meɗen ɗo. Wona Alisko, salminima.
Salminima sanne grand frère.
Aɗa selli?
Alhamdulillah.
En mbayrindiri seeɗa de?
Ah, waɗi balɗe ɗiɗi seeɗa.
E wona Alisko ka hannde kay wattake présenté wiyama wa Alisko tan miila kay fulɓe mo andamo wala fewi ɓe gana fulɓe ne andi wona Alisko e jottake gaɗɗe mo présenté mais jokka en landotomo fa hannde jokka ɓe andamo andamo anduɓe muɗum ɓeyda andudemo hon woni wona Alisko.
Wona Alisko inde muɗum yo Ali, yettore muɗum wan warɗo fa yewtina pulaku poɗɗuɗo jimi ana hen fa ɗo yettiɗo woni hannde.
Ko noddireɗa hannde jaati jaati kay e projet maɗa joni yo concert poniɗa wadde
sanne sanne sanne
concert o mande wattata fo
concert o na waɗa le 27 so Allah holli en nogay jeɗɗi lewru mars ndi gonɗe muɗum
lewru mars ndi gonɗe le 27 muɗum
so Allah jaɓi
hoto watta
ana waɗa le palais de la culture Amadou Ampateba à partir de 16h golle ɗe fo fuɗɗan inchallahu so Allah jaɓi.
D'accord, nen hoɗum mbiyata pulaku e nde yambere
ko mbiyami pulaku tan goto fottinno ɗum wara ɗum waɗa yeeso mum fay goto fati hedda caggal e majjum saabi de so pulaku noddama pulaku hani notade ɓiɓɓe leydi Mali fu nodda ka pulaku ardi
baɗɗo gando kecco gonɗo yeeso kaƴa darataka appelama pullo mi welto noddiram pullo mi welto nenam pullo babam pullo fay so aduna yeey wartimi pullo min ñayrami pullo to jaɗa fu ñayru leñol ma haalu ɗengal ma to jaɗa fu ñayru leñol ma ɓornoɗa comci ma to jaɗa fu hollu valeur ma kiltir ma woni valeur ma valeur hollu valeur ma kiltir ma woni valeur ma valeur valeur ma hollu valeur ma valeur ma tinna ñayru ko pinɗa tawɗa komi yagirta komi ɓe gayna
biɗen tawɗa ɗo e wona Alisko e gollidiɗo maɗa e jaaɗo maɗa e kanko mo noddire Abba Boli. Abba, salamu aleykum.
Waaleykumsalam rahmatullah.
Aɗa selli?
Aɗa selli Bassirou.
Hono gorɗo e golleji ɗi?
Wallahi alhamdulillah.
Eyyi, hono organisation woodi hannden yima daraji?
Bon, alhamdulillah aɗa mum haalde haala organisation mi riiɗi ɗo tafon salminde pulako o fof mi salminde kala biɗo mbimi e mbimami alhamdulillah hande ere ɗo e tawa ɗo e Alisko kabaru concert o Sallah jaaɓi inchallah le 27 mars pulago o fof mi noddi ɗum yalla e fur garen tawdiren palais de la culture Sallah jaaɓi inchallah le 27 à partir de 16h pulago fur immo ara hen Sallah jaaɓi organisation hen kay mbiɗa hen Sallah jaaɓi inchallah.
Eyyi, won Alisko mo wardano maɗa ɗo hitande ko faɗoɗo ko waɗa organisé concert mo hikka o est ce que wonko sendi ɗum e concert ngaji ƴaɓɓiɗi ɗi
hikka o ne waɗi différence mawdo sabi yimbe nana palais de la culture palais de la culture salngaaji ne kewi ton me hikka sal fu burdo mawnude o ton dum haani wadude en plus kala tay ko to do concert ngaji betti di fu wada ma fa wodi de me mo hikka ondo yarata ni fay promotion communication ngaji mudum no yarata ni kanyi heddi di no wadirni no wadi différence mawdo fay dun tan an hollake ko mawni ana faani warde surprise ngaji judi di sanne sanne wadan leyton so Allah jabi
wan alisko ede andi artiste kay sembe mu ndaro andede yiede me knata kayno wada golle lobbo me e hitande du fu burda yiede burda wadde inde hedum woni sembe maada
bo mi wiyam tan mi yettan Allah Allah e du'a wuji di jidaadi kanyi e min e horanno hakkille o wordini sabi so ayi neddo ada beydo nyendo fa beydo fa hakkille ma o wonno ada wonda ada gollira abi hande example mi waddi collaborer o do hande so mi lata hakino mojjiri modiraino mojjiri jango kafe belde min beldata kafe dum wadi mi do wawi wiide tan Allah woni forso e du'a wuji di kanyi e hakkille o no wordini
ay tayki tam yeda da yalta sella sanne ya wakkati yoga tan da won hono Burkina en Cameroon en an wete Ghana en leede fayde yoga ne milta yalla fey fulbe ngom fey an yeda ya ton bene joka bon himbe yobbe anda yalla leñol fulbe en jogi ton sembe fa nodde artiste bi mali ya yimono dum be hedun hono jaarata hono dun ni wadirata fa jaltira le leedi meden fa jaale de leede
bon mi yan tan toujours alhamdulillah dum fuu ndogodo kodiroje Allah de bon pula ko na saki nokuji kewde fulbe na heewi sanne Afrique do
dawayari ko diva beton tinni ko diva obeyari le gigabon e beton tinni gabon obeyari kongo e beton tinni kongo obeyari gine ko tiriale beton tinni obeyari america obeyari europe obeyari adi be fu e beton tinni yeyi danyal nati Caverne ni watane do e daul Rafi jawdi na watane do e daul Mirai di wallude baba gasata sei mi dawa Mirai di wallude nene gasata sei mi dawa Miraba na woni galle gasata sei mi dawa Mi anda sella yototon komida andi kamira
Mi da wawi wiide tan e do nani nani hande yimbe battondiri wombe benebe wombe togo wombe cote d'ivoire tawabe niger nigeria faya de cameroun en fu hande idun yi ondira do réseau o bon so a golli golle labade a golli golle moccude so noppi nani weltike fu gite na yidi yide ma donc dum wonno sababu majjun ay
nena hedo woni joni ko miido tada ko jidda wadde ka waday
ko jimmi wadude ko mi waday okay son ka lati ke surprise am zanne de
no par exemple joni adandi a milano jidda no da den yalla da ya gana en de ara ya burkina en de cameroun a milano do mais joni alawi no ari yidi fuddo ngon fay belgique
no dunka projet
est ce que meedi yade leede touba koube
meeda yade dunka yi ana le projet am adandi yade leede touba koube de kanye do afrique do na wadi different bom yida tan imade mi yaha par exemple mi ya France hande mi wada ton balde feda mi fito wala wada concert goto mi fito dun dar dun wana ko jibbin
ko programme mawdo organisation
programme mawdo tourner mi do wondi landinal mu e golleji mudum dun no wawi beeda de France Allemagne e Italy Spain e et cetera yo no di yende leede bom mi do gondi dun do ang dun kan rawi do fuddu dun
e goto fur yi Alice ko concert ngaji mudum alwa larde repas ngaji mudum fuf der pas ngaji makko fuf atawan Cameroon ana hen atawan hen Burkina atawan hen Togo en Benin kala do pullo do woni fuf atawan ton concert makko am ton atawan o mo anda ton fulo gobe tobe ana andimo kala bawaraabe don yida artiste ngaji mudum sebbe en kanye goddi be fulbe buti pale ngaji ga enen fulbe medal yidi dun taw aya hikka Alice ko wari bamde nokku mawdo espace mawdo onodi pula ko fuf yalla fur ngaron yalla organ kabar organisation yebbe de hen salla jabi inshallah
d'accord djimul maara goslu won ton verma min kay belngol kam sanne gon djimini da cameroun gol
ayyo
on hono kibri da go hakkilo yalla ko nye
bo hakkilo no wardi mi da yewti danno e yimbe cameroun sanne be boyi dun be halana kam fay yottade le commentaire ngaji am
sen boyi be kala
TikTok de fada wakkat fu be landoto kam Alice ko mane garta cameroun mane garta cameroun do dum e bandu do milimi be boyi be nodda kam be yiya golle yam e be jidi golle yam nenno e be yidi yide kam Ndem watu o wara joni yalla fechi mi yahan Cameroon. Ndem watu o wara joni yalla fechi mi wari Cameroon. Mi wari Cameroon, mi wari jawde sakira be Cameroon.
Ndem watu o wara joni yalla fechi mi yahan Cameroon.
Ndem
watu o wara joni yalla fechi mi wari Cameroon. Patenke pana jamme wane mude go heban patenke pana jamme banga do yen ko ngarde men baba sadu mo Cameroon bi mi
na Instagram mi wori tonne
fakira be mo wonto malien en jati ne kewiton a jeewi dola jambe fulbe haabe malien ne kewiton sanne et puis so dum juwi en pula ko to tawa fulfulbe kay fu goddo na wawi demle de kanyi e leede de seeda non fulbe kay wala kerol fulbe fu goddo donc so mi juwi mali mi yehi Cameroon mi wari don yow do fu inde fulbe jami donc do inde sakiraabe an jami wodi mi yehi be teddini kam fa kaddi teddengal
yakko le jimma dudu won jimi kewdi kay be hakkilo ma di jota hono min ni ngorumi
ayo min ni ngorumi
nyaayira pul
mi da nyaayira pul jimi kewdo wonto dum ka faada andi dum kay hakkilo ma tan am mirito taji din kay me jimi yogaaji du wonto ada yimana himbe nenno dum ne hono wardata jokka tan odo bendiri tan na joomu jaati wiata mani mi din jimana kan na hono dum ne wardata
na gidira ma no e himbe be parce que artiste minen no men way minen ngala nyeebe minen mi artiste maintenant so neddo yidima teddinima wallima tanke artiste hono bawda yobirde dum
so wala yittande
wana andun jettaado
jettaado itanaa music god
bon dum ana hen wobbe dun yono teddinbe men de wadani be mojjere de so men jetti dum be so be nani din dim welambe kambe dum be wi'e be yidi wadani reede non don dum don min gadnam be proposer cachet so joomum men poti yan joomum yoba dum min gadana don non
ene andi leydi meden di ede mboy halde hala mudum basiji di ngade himbe hewbe egge njoppi gure mudben hande hono jiruda kabaru hono himbe eggube leydi meden di
bon vraiment ko metti fay yewtude non hunde yurmini ne sanne ne no ko mbawmi wiide tan yalla waddu potal e deejal
amin ya rabbi
ya rabbi parce que hala majju jate an tidiri kam tellement que so mi miccitima dum fu bernam na metta sanne do majju mais ko Allah waddi wala fu ko neddo wawe modum do dum fu waddi sababu parce que min e mi da jogi sanne mouvement ngaji de ngadam mi tiagal leydi don din goddi mudun jaata celmi e mudun kam mari mi wada dum do parce yimbe hewbe ne yidi to evenement wada mani organiser so jama hawrti to na bettina ko heewi do neddo stressing aji goddi susiji fu ana hen ko
wada dum ko dartata e lenyol meden gulna kanye kanan ko be faade mabbe
bon be kucce mabbe ko lati fulbe ko lati lenyol gongol fu kala ngado déplacer de tawi hore mun do anda yimbe na hani ngatande dum hakkile sanne goto fu no wawi wallirde walla so jawdi so fay du'aw fanda
abba boli hedo beytaane du kabar mudum
bon arandi no alis ko no wirne ko non tan sa wiada hala hala mudum berne made yafa way furus yide bandiraabe maado hore hore ana wade de kullantine gede goddo am ton yafa gureji immima yimbe bonni kaage jawdi boni bo nyaagoto Allah tan yo Allah waddu jam ay jodi yo Allah waddu jam e leedi yo pula ko yaru yeso
amin
Mengada kerede papio non tamana wala men tutere na batik satino a realite wala ay tutere yala de kaude tampere ande kaya che men tultina ande yo fete
ede yo fête victoire ça me de fête ande yo fête ede yo fête victoire ça me de fête ande yo fête ede yo fête victoire ça me de fête.
D'accord. Wana Alisko dokay tiagal o concert hedun projet ngaji goddi.
Projet ngaji kewdi na wonna mojjine warde. Mais so Allah bawdo jabi so concert o wellike dum don du yiete inshallah. Se do joni joni kay. Concert o ni won
mon do hore de
kayma dar. Hore ne fudun tan yiata tafon. Wana dum welli joni. Hakilo jaati focca ki taw.
D'accord. Ay Allah faabu.
Amin ya rabbi.
Layron ko beeta.
Ko jimi haali sakke.
Nyaagaade fulbe nyaagaade wala bandira.
Wala mi nyaagi on fof. On pour un bail ward parce que du kabar pulako en furnyanta wondiren ton ko fina tawa dum furana hen c'est un furnyanta wondiren ton Charles Djabi so Alice ko yiyama dum do aduno o furi yan do aduno o yi dum ko promotion culture meda won don bon yete do yete fulbe babi nokku buti do alhamdulillah rabbil alamin ay dum fur ko visibilité non wala do tan ko international parler des fou yo pulako yaru yes
d'accord je kay mila sakira meden hettobe wakati o joni be pammi ko dum wana Alice ko kanyum gondino en do kanye gollidido makko Abba Boly ko be en kale hala mudu hande ana fawi joka do kabaru e concert makko mo andi wadde organiser le 27 mars
inshallah voilà,
27 mars wi himbe fulbe yidibe fulbe jingonobe fulbe nyaayirobe pulaku
non
fu njalta nyande noga e jeddi lewru mars ndu hawri o concert wan alsiko holti en wiide concert hikko o ana seedi e mo duubi jabbiti di
faado burti faa nokku bawdo ba ma
nokkuji de wana gotun dabareji dawraade din seedi fay jammaaji di latta ko goto
bismillah ne goldido modon tatabo en garde mudo hono on wiete
o manager dandias
d'accord manager anda jota ma sanne d'accord jeune frère mi joyti ma sanne Abba Boly mi joyti ma
sanne
Allah wallu en ko dardeten dum
amin
concert o sago mer en lato hen
amin rabbi amin rabbi inshallah
peut-être bon ko jidda beedo ton fan maade en na studio tamani hedotobe dum
wa wadde freestyle seedo tan de pula ko Allah yimbe ja
goddo da tewuta to wodi tawe ana badima ada warto bateke warun tawe ana bangema ofukin hakillema ayyan dum bangema duru hakillema ayyan dum bangema fati imin hakillema sino ayata du bangema ofukin hakillema ayyan dum bangema duru hakillema ayyan dum bangema fati imin hakillema sino ayata du bangema.
Merci bien Wan Alisko. Wan Alisko a jarama fondu no boyri ana fira fu sakitorto warta le suudu modon ngol bandon an holla wiide no boyrin da sella fu hono nokkuma da wala sabu don wonno do burata hebude ndenaagu do won do burata weltade tawede suudu modon kay hono modon wala kadjaado meede gondo motti bamo kebe anni ko landi himbe motti yogabe ko kuliti en
woni laati fu yafta din dal modon wala da fu a burta himbe ma feza hebi jawdi ko kedda adama fu a yawta yimbe mabbe goddo fu mobil day mudu fu yoppete jindorma jogida joye fu wa yoppude ma surmoni kany e witti bitta wana goto o sa hebi huuni pat jigita yimbe ma
no fondu diwri fa towi fu sakitoto warta e nokure wala maru mudu min ka no pamirmi e ka halatan halate ka du ko buri fu hewde e leyi famuji meden enen balet ko neddo laati fu ko neddo laati fu hono ko be biata ko waawa laataade goddum kasen burde ko fini e mudum ko nden ko neddo heboyi jawdi so hebi andal so hebi andede fu waawa hebude neema waawa weltaade no yidiri fodde nokkudo juwata do kay en nokkudo rimaado nden ko neddo boyoyi ladde fu yewete suudu baba mudum nden dum hollata wiide tan do dadi meden kanyun e nokkure do wuddu meden do irado don hono mudum walana en nokku fu do jaaden en kebata neema fu fa tawe eden bancha on nokku en kebata moddere fu fa tawe eden bancha on nokku en kebata andal fu fa tawe eden mawnira on nokku no gadden fu en jeban en muyete wartude e hewtude nokkure do jiwde e mudum do
masala hono bangal bittobe be wonene fulbe ne biyam bittu woni iwa do gonda do yaha ndaraya ko wona do juddo wona sare ma aya neɗɗo ka anda wiide no laatirɗa fuu eli bittul anda wiide ɗo jeeɗa ɗo ɗo cakkitirɗa no gatta fuu sa witti fati jeggita ɗo iwɗa ɗo fati jeggita saare ma nde sa heeɓi moƴƴere garta le wuro ma balla sakiraɓe ma balla hoore ma anda wiide jawdi sa heeɓi ɗo eli mbuttul sa yeccitaki ɗo iwɗa ɗo latto jawdi mere ɗumne mbiɗe nodda bandiraɓe fulɓe fuu ɓe anda wiide neɗɗo wittiri fuu saare ɗo iwɗa ɗo ɗo won nokku maɗa ɓe tinno soɓe bitti mbittol ko ɓe keɓi fuu pati ɓe jeggita caggal maɓɓe ɗum nodda mi fulɓe fuu ɓe jeccito wurogaji maɓɓe
min kay ko malnete ɓi adama no laati ka fuu jata neɗɗo ma yimɓe ma jataɓe laata ɓi adama fey so fondu ɓoccini joni to witti fuu o yigitita ɓoccande makko so toñi du to witti fuu o yigitita ɓinguel makko mo yimɓe maliɓe ɗum non wordi no laati ka fuu gendi ma saare ma to ndemuɗa to jaɗa fuu sakite ma to garta lelle to garta jurde fey sa mayi france a famina yetta ko toon de ɓe wara iri e maliga e allah hoggumina hakkille lobbo
sakiraɓe ɗo kadduɗen e yewtere meɗen fabodire nde hannde ɗo gonɗo le mali fuu e manggal muɗumen jewti on heɗade andan wiide nde yewtere fabodiren oɗon mbawi heɓude ɗum kasenna dow ko wiyete www.studio8.org ɗo gonɗo le mali fuu e manggal muɗum heɗoto min jewti on heɗade nde yewtere fabodiren wassalamu